Ɗo yo Studio 8 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
A jaɓa sutorore to ɓoggi jarga fandu haala Mamadou Sama Seku jomñal sakraɓe heeɗiɓe. Siddugol lo si NG timmi ben caggal lewdi kewɗi Rafi Kawral ndenno Kawral waɗama dow ben e golleji ɗi ndenno jonkaɓe jaɓi ben sababuji ɓamgol li ben feddende o radio leydi Sénégal dardi Mali ben wattande hakkillo sababuji joɗiɗi sawdo ndenno yila makko yo ben tiɗ Allah hakkude sidda o e AS timma. Kawrtal toɗoɓal lowlel ngal salonde média fuɗɗi beeta ko bomako ɗo ben imadaraji kewɗi na sarta e le ben émission ngaji gatteɗe direct kañe ɗumno ben guenariji kanɗo hokkoyde men kañum dokkal iƴam ɗin goni sembe kawrjoɓen hannde ben kikkide aljumare capantati go leru mai 2024 bisimilla sakraɓe. Ndono tiɗal CNJ ben ɗumwon conseil national de jeunesse Mali timi ben ardiɓe ben pelle woɓɓe les raison ngaji ɗi kañe ɓe ben ngallude Bamako hawri dow gotum CNJ Mali men fuɗɗi tan golleji ɗi nden caggal ko ndi nde sinda na wara lebbi jogaji hannde keɗɗona ko heɓani Oumar Waygallo.
Le oɗo communiqué mo pelle CNJ gonɗe les raison ngaji ɗi kañe le ngallude Bamako nde cinjini ɓe kolliti wiide immaɗe maɓɓe ɗe fa hannde ɗo wonno ɗo woni yo daranade huncante hoore kañe hollude ɗo sukaɓe jokkolɓe kaani nayirade e kollitide anniyaji mabɓe ɗi furdu le batuji mabɓe ɗi ɓamete wala fu gonɗo sella jemiroɓeɓe ɓe gaɗa hunde le tongande mabɓe nde sariyawol muɗum nayoɓol hollitiwide fedde CNJ nde waran nayirade bangal dartude jaam e deƴƴere kañe ndenagu e haɓude sattere dina ko nayiri bangal wotinede ɓe mbayilte ley hen ko heewi jomum tawre duuɓi sappo e jetti yettade duuɓi capantati e joyyi soɓe ƴeewa duuɓi muɗum du yo kartal muɗum nina ƴeewete na carte koɓe noddirta kartal biométrique so wutei ɗen gaɗa foti jomum ɓoyita duuɓi muɗum fedde joƴƴinten nde ƴeewan iƴan jomum jaati so tama duuɓi muɗum ƴaɓɓikina ƴaɓɓaki latiɗo président fedde jeunesse leydi Mali ndi fuu walan ley hen duuɓi tati nde wotere tan ɗum wawi heyɗintinede
ho radio conseil régional ben nara Modibo Keita yetti sanne ben ɗiɗo sariyaji ɗi hakkillo makko ɗe ben ko ben kamɓe sukaɓe maliɓe ben hawri dow gotum jo hunde moƴƴe hunde lobbe ɗonɗo kanko Modibo Keita holti wiide janggol hoore ɗiɗo sariyaji ɗi hani timmide fa laaɓa tiɗ Allah gonɗo e ley conseil national des jeunes wonko hanni Oumar Waygol keɗanoma
sukaɓe Mali fuu kawriti mbindi nde dewtere nde région ngaji ɗi fuu sappo arandeji ɗi tawta hooreɓe bureau ngaji guure pamare ɗe ko yata hakke bureau ngaji deɓe e jeenayi fuu kawri e ƴewtugol sariyaji muɗum ko waɗi yeeso ministére nde yimɓe fuu kawti mbindi nde dewtere mbeɗa jogui taƴaral du wiide nafa waɗan dow majjum arafi faamu sariyaji ɗi honno ko watta tiɗallaji ka sini yimɓe keeɓi faami sariyaji ɗi won ley mu mbeɗa miila tiɗallaji ɗi keɓinete jogala
sakla tout akala yo dou ko bari banga be ma Facebook ndun X ndun Twitter kiddo horaj ko solide Sénégal Bassir Diomaye Faye ben wadi dawol kenya leru sere ben leedi Mali denno goldo dawol arande wol horajo Sénégal fana ngum semminde goldo Allah kunde leede ide denno le dawol makko kanko horajo leedi Sénégal holti ben mi hal kabaru sidaw ben kanko holti wiide faccitini fa hal fa labi no wordi bangal de do pelle sidaw kanye ben on AES kanko Bassir Diomaye Faye kedan ko hali do tele Mali.
Mi gaajidiki e hooreɓe leydi Mali goonga no Mali worri hannde no ana tiiɗi ka wona a sikkan wawa waylitede en joppanaɓe CDAO o ana hani ko gollen salla enen ɗum eɗen joppana ɗum ɓiɓɓe men mi wona nelaɗo CDAO mi joƴinama hoore leydi ndi fey ɓooye miɗo waɗa o yawarta salla min e woɓɓeɓe ana gaajido miɗo taƴori CDAO o ana wawi waylitede salla fatino goruɗen hannde no fillito kadi e golleji ana hani waɗede salla haala haalaji gondi hakkunde yimɓe ana timma salla eɗen mbawa laninade kadi ka ɓamde hakkille wiide min nattan e kawral gongal min laninaki e kañum
tafo
to bankas to wurtan wiide join e kaɓorɗe ɓe anditaka cuuti dabaji kewɗi ñeɗal kam sare nde capantati lewru mai to oro kunta cercle bankas ndenmo eɓe ben gaɗi pelli ben sappo huɓɓide jamma o yalla dabaji ɗi na sako ben ben keɓa koɓe jaada e majji e ɗum ɗo woni cili ɗoɗobol ele ndeɗo yontere koɓe gatta hon ɗiɗo golleji ñande Allah nogay jeegom mai 2024 dabaji gonɗe ley sagabala komin dimbala fof naɓama micitin wiide ko ɓuuri hewde muji di ngade le ben cercle fanda muduni nabdi dabaji di fande le kawruji ben kawrtal lule ngal salon de media fudi aljumaaji hande ben bamako do sisil o woni mun tangol hore kabaru ndoko be kawruji mali e tani runda afrika ngal do kawrtal tato bal ngal do ben juktoto yudi chapantate me fa didi juin den no ben kulentreji kewdi hedintinadi e kabaru mudum jelan be do famu kedano ko ben fati yatra gon do e nokko
Jibril Sako kan yo goto lal don e yembere o holliti o ne yembere no dirten salon de media yo hono sur l'école fami nan neddo don nafa fina tawa en nanal mudum
ko wayliti e golle ji nantinobe kabaruji ana heewi hono selgo nangude kalisi be micito le golle gota ngada no do sigu nantinobe kabaruji jalti fa heewi ka fe mudu nangay golle ngado le hakke timmodo yontere fu dun ana mu isanne fanda mudun wadde imadaraju nantingol kabaruji wadirinde dun no moiri
kango ministre humenido yedun kabaru roji alhamdu ag ilen o holliti wi ne yembere an jogi nafa sanne o holliti fa hannen wille nyalada warande sa radio gaji waram bame ko natto sabe faabaade hetno kabaruji le golleji mu en
men darti yalla sariaji pawidi do golle o ko rewra do nandigol kabaruji anaya yeso mede wilti sanne golle gondudo wadede sini on wada mo tewtirani himeji nantinobe kabaruji kaban darane
ne yembere ko notre salon de media jama ko he mudu fotti hen hono misali gollobe gouvernement hetno kabaruji kiddube kay journaliste en ko yata ledde noga joyi
nono be lumo ben urube ngartobe e to ansongo ton ben habgul wadama duma be wonde jon e kaborde dum wadi nyande alkam sarti patati me denno wadi dum sere kungandu ko guddirdo burra kiloji noga denno ben kungar le commune le commune burra ngurdudo ansongo kiloji noga denno kala ngonobe ben mobil ngel kule mu fuf tetama metin wide badade idindi hon ido don do ipngoji noga de sautu fuf le nokko
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotra meto onan pal handa yuwi du kabaru ben kosam bangal nyaloma hertanango kosam asawere jangugo le juin denno memen hala mudu bangal telaji di jogi kambe jotto to ben jobe kosam be sabi tatugul kurangul timata ngul yalla be dor famu kedana ko sita sita heban bamako yoro susikasu yoro e bankas
Tak yon kurang, hit nama cedaji kewdi le cetukan kosanji. Mewawa jati, mobde I kosanji, me cetan sabit tak yon kurang. Me suadan kosan, mewawa le firgo ngaji, me sotito jamare. Ga sabit tak yon kurang joni, yu hit nama cedaji kewdi. Me hepita cetukan kosan kasin, me memuir hona arano. To menenga yuwaru, anatidi jati, nat hepa kosan wakti joni. Arano, metwa mobde kosan le firgo ngaji, yade jonti didi, mafa jonti tati. Wati fusupam dadwa, atan anamuji. Ga nyolman handen, sa wati dun tan, wati seran tan boni sabe tadon kuran men jati mi acci sodde kosam sabe tadon kuran ciagal modundu kosanji lobbi di wana kasin arano mede way mobde kosanji amen le firgo ngaji ga kuddeji kede nanan modum ga joni sa mobdin dum wawa nyamede kasin fudum bonan
niable firgo ko no be genno no fumwi
bangal modi kabaruji de do yontarne kedan ko rata ko e dogu heban en am sotu gogo touré
en fotirna kabarji meden yonta ko naari bangal waregol yimbe don be hite jaabeli walle katiba masina noga e jeegon lewru me le nokkunodirteedo murja le region nara be holliti wi ko yaati yimbe lumni hite ko heewi wonko warata mangal pade leedi mali on nokku ko hee mebbe du barminama faatar kabnar mebbe du nangama to mangal pade leedi mali le on watti goto yimbe sappo e jeenay barama le gesamu en hakkune gene nodirten tindo kay insagu le commune jalsago le cercle bankas le yontarn kasin talataare noga jetti lewru me jango kol dodoji nokku nodret universite de kabala holite metim en ko nari bangal lafi janjarteda le campuson le on watti goto horebe centre national des evres universitaires senu holite dawri an wonde fiede yalla ottidal an hebne jogala kabari met yontar kasi an nari bangal bali ciottetedi battagol layaru jon le genni bamugo jonte sedan ni heddi hakkone enenga en layaru gaddo tawede fu bali wadda le genni bamugo ana famdi sanne le ciottobe daba jogabe du sabe lafi dejer ko mata nokku jotto daba din ittete gadde bamugo do en tim kabaru meden yontere ko naari bangal wadugo panungaaji e nanal mudum li galleji sabe tajun kuran yimbe ko heewi ana woni biste panungaaji li galle mo en joni sabe tajun kuran do anato sabe de panungaaji e nanal mudum heba kalsi
serkabe to katen kabaraji mo hande mi jottaba sa dum tar bangal jamo 3320 mo ngi do ben application su tamani bangal play store do sere yotama en magazine yoto meden magazine yu kabaru kebe hande yo wi do men kulentere ji uroji leede godde bur fuftu tubakube to werde leede men di lolire France au revoir de no na hewi hen ko jeyete iwde telinga yota di ben kulentere ji bureau kanyudun kadle fagn e kay fay ben mobilage ben ekonande mudu bam ko doyle kedele di ben blum oji di yidi yidi san yalla be dor fam do kabar mudum kadan ko mi men hejab am yoga be habani do fostango min e Ousmane Niali Boulio en Kirojam
Kofi Angelo Balamin Jite e Mamadou Haidara fu ya sottobe kulle nawtora nodde yuroji ko buri hewde fu le runde Europe be julabe anagoni le gelle sigaso kay e motti be kolliti wiide e be njoba lampu mabbe fa e tawede be njogi titallaaji gonde le o wattu
si on va le
ordinateur ngaji moteur ngaji mutu ngaji telephone ngaji e fa groupe ngaji projet contre jogaji yura France et Belgique mi nanni pli ngaji frigo aji gani fay siñu ngaji do gollo jamarande weltoto ko yeyete gobne dunno kebol amen yewa lamu on andani men mi na joba no hanere dum usuruji de wat wat non kebal na won e golle ka wana fay hande
so dobe be min kawri do bamako do kajolo gaw e banyagara ana cedi hakillaaji do kabaru mo igol de kulle nawtara nodde sini jogabe ana jidi de jogabe kursinaade sanne sabe anda do jurata
mi do sudu hono do kulle banu ngaji e batel ngaji nawtor gidi ko buri dubi sappo hande tadele fuf me bale hen so gonga hale yo kulle nimdi ciugu ana fi neddo gulida hon de do kulle de yimbe le wobbe tiliki nawtorade yo gonga de do kulle de le juude goddo yi ka do watta di fe kulle bonde mo ina hawto de hen di jafi ciugu ka andon ko heewi majina bonna hawal
dun ken ande bangal kebal kuliti wide de kulle ana gadde le runde afrique de sabe jeynode de kulle jidaade kasen sabe de kiddi abdul Karim Jamutene andindo kabaru kebal
son les équipements généralement lorsqu'ils sont
on dedo kulle de suni telike notre de yo kulle ko buri hewde de watum en yabbi non no rele de yirude de so dum wadi tan be jettiraka yuppure di jettiraka yupp yalla gulire de namu ina godde e leede do leede on yohon ni jamaro de holli kasset na mudun kulle kesse de dedo entreprise ngaji dedo entreprise ngaji leede de do yurata kulle de mu indi
n'est pas d'origine de ces équipements
fa handen e wi o andindo kabaru kebal fay e tawede de kulle an gada torraji do hawalu nafa majjedu ana mawni
so bangal lede men da en ko hani famade yungonga hali awalu tele mun wotode hen ko nonde mu ka dum sababu bangal yure kebe rufuf jamare de wala baw ana hawrunti de kulle fuf sikki wala yibele ngitira ka hinade de do kulle de kebe ko notoro no to sababu dum yiwinde kebe lede de
hore be service ji lampo gombe le de gelle yogaje koltiwida i jaguji ana andana le service ji lamu wadobe di golleji du ana joba lampu mu ben e usuruji mu ben